Onani chitunzi cha kumi ndi chisanu. Mose abwerera kwa mfumu. Exodo chapter 3 verse 11 mfika pa 10. Mose anachita mantha koma anadalira mwa Mulungu ndipo anatsikira kwa Eguputo. Mbale wache Aroni anapita naye. Iwo anati kwa mfumu. Atero Yehova, Mulungu wa Israeli. Lola anthu anga apite kundichitira madierero mchipululu. Koma mfumuyo anati. Sindi mdziwa Yehova, ndiposo sindidza lola Israeli apite. Zita chitika izi, mfumuyo inawaonjeza kupsinja a Israeli. Mulungu anati kwa Mose. Ndipo Aiguputo adzadziwa kuti ine ndine Yehova, pakutambasula ine dzanja langa pa Aiguputo, ndikutulutsa ana a Israeli pakati pawo. Mulungu anatinso. Pamene Farao adzalankhula nanu, ndikuti, dzichitireni chodabwitsa, pamenepo udzanena ndi Aroni, tenga ndodo yako, iponye pansi pamaso pa Farao, isanduke chinjoka. Aroni anamvera. Ndipo mfumu anaona mphamvu za Mulungu. Koma sana lola anthu amuke. Motero Mulungu anachita zodabwitsa zambiri kwa Eguputo. Iye anasandutsa madzi onse mwa Eguputo kukhala mwazi. Motero kuti Aiguputo iye anadzetsa miliri ya achule, kalira, dzombe ndi matalala mwa Eguputo. Mulungu analola amatsenga kuchita ena mwa miririyo. Koma Mulungu anachita zodabwitsa zina zambiri, zimene amatsenga analephera kuzichita. Pomwepo Mulungu anasonyeza mfumu kuti iye Mulungu, ali ndi mphamvu kwambiri koposa amatsenga. Koma mfumu anakanabe kumvera Mulungu ndi kulola Aisraeli amuke.